Masanja Studio Company Limita pela mizumbinene Kalemelo mtakama Yama misimamo Kitoko hambe jinene Bazi oni tanachene Kita tetele kanene Nakwe sari abashambi kihangiri akwita hejalulu
Natitaye
kwaheri ni lombere wapanga na siminze mola wa mwise na wanike na wasomba ketaleka na mtali miekile
hawa shabiki wane elevi na vyashila tolekane
katuli wana na hange nina ginkono na siminze
na wase na wakikuruwa wa mtokirwe mpina titaye
chetumeni Pangana siminze mora wa mwise Na wanike na wasomba Ketaleka na mtali miekile Umashabiki nasemaje
Na hamwaka hange ugize
Ukisire mbwe
Watele wa boda boda
Na hamwaka hange ugize
Tunakupenda sana
Watele wa mabajaji
Na hamwaka hange ugize
Machinga mnasemaje
Na hamwaka hange ugize
Makonda uko standi
Na hamwaka hange ugize
Wazehe wa ofisini
Na hamwaka hange ugize
Wazehe wa migodini
Na hamwaka hange ugize
Kituki jasimbo
Wabishima mantie
Na hamwaka hange ugize
Wakulima na wafugaji
Na hamwaka hange ugize
Na wapenda sana Na mwaka nini takuja tuonane
Mashabiki wane Kanina ginkono na siminze
Na wapenda sana Na mwaka nini takuja tuonane
Kuite kila pole pole mbina
hey.
Na le sambe wana jile Kieke wana yunge Nale na pana kwa nontu mhungu kwekela Chichi keteji sambo jako baba na tonya mkaga na jo Ya shona na kiwele lo kenzi la wanu
Yele vile ya kongori enele jije pye setimane
Yame sambo
na waza na wana kahama kila mwaka lazima tuonane Kanyolo jale lenge togo teno koryo nchilo na lemelwe
Kuhitu selu moyo
Kemba na fumile na kime
Au mashabiki mwasemaje
Tumekubali simba mwanaume Na mateza kandoro Lyotore ripanda kichanda
Galeka jama kereke Mashabiki vizaga kufulaishwa
Na jimerele mno hubu Na kafumili sonia lalo kanga
Bale shangiri awano Bange wale mfero komaga Kapalu kotugi karaga Bungwa na yonke kata komaga Tuko kereja kumazinza Bungwa na yonke kata komaga Tuko kereja kujuzuka Bungwa na yonke kata komaga
Lubembeja mashenene
Konozo kabu
Unyakala nyakala pole pole nshabiki Wina huntawala o Tanzania Wokwesa pole pole wano mayunge Namhalo huruma Mseho upendo na wanu wa choji Sele Adena ulafiki na wanu wa kokolo Natanga takwa mashabiki pimule pene Banki vanya mkabata niwone nungu niwona Hey Vale manu lole risonzo tuhu Nilesu Naha yuwiru wanayo ngingi kibashabi kibako wangi Batakubo nevinga wakutayaka Guni rumasano wanayo ngingi Naibu jagiki kimba na jierele pika njojita ni wone
Masanya Studio Shafani Limited.